Kuna waremo ta ila wewe kifaa na how come wako nitasimara ta nimedata bara na kama unifunge kama kama moyo kasi dunde dunde na tena ujichunge funga milango wasigonge gonge na nabebea kama teni na nyota zimefarana ae tamu mpaka na kombelezi na tamu zimenana ae na nabebea kama teja na nyota zimefanana ae tamu mpaka na kombelezi na tamu zimenana ae oh, oh, oh.
Nibambe, nikubambe, nibambe, minikubambe yeah. Nibambe, nikubambe, nibambe, minikubambe yeah.
Oh na 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 na
nibambe, minikubambe yeah.
Oh na 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 na
nibambe, minikubambe yeah.
Kila nyimbo mina kataga fimbo ifuraika lifo sema kako singo sitangulize hasira 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 amekupenda vanilla vanilla oh vanilla na kama unifunge kama kama moyo kasi donde donde na tena ujichunge funga milango wasigonge gonge na nabebea kama teni na nyota zimefanana ae tamu mpaka na kombelezi na tamu zimenana ae na nabembea kama teja na nyota zimefanana ae tamu mpaka na kombelezi na tamu zimenana ae oh, oh yeah, yeah.
Nibambe, nikubambe nibambe, minikubambe yeah. Nibambe, nikubambe nibambe, minikubambe yeah, yeah.